Amérique jamana chidea so nyemro Anthony Blinken kan ka ke Amérique jamana ka chiden foloye mibinata chinois jamana na kabini samba fla unitan segina Anthony Blinken Amérique chidea so nyemro ka fola.
Competition is one thing, conflict is another, and it's strongly in interest to make sure that even as we compete very, very vigorously.
Sinaya ye fen kelen, bembalia ye fen wore, wa, abina an nafa kosobe ka laje ko haline ambe nyon korobo ni fanye kosobe, amba yere tanga nyon dama ka bunya ka kekelei. O kechogo doye ka laje ni kuma nyon asra ou nyuman be ibulo tiena. Na folo soro siraw ye nyangili bere la gosi sinwa chekada dola ka sababu ke aye Ukraine jamana ja no re satellite fe di Russi jamana ka sora si jekulu wakmerma Russi jamana ka kele mimina ke ni Ukraine ye obina ke Blinken ka tamani folo folo ko doye Fedan Patel na le ye Amerika jamana chilean so ka kumala sela korosiki doye aye kanto.
We are closely monitoring the situation as we have been and we continue to communicate.
Ambe ka ko ni mbe kolosi kosebe wa ambeta fe ka kunafuni di chinois jamana ma na foloma fen de meni be na ni miye irisika kelela ni Ukraine antorafana ka jea forobala ni dankana jamana o jamana ye ko ka nyesi Ukraine kelema ajele do kosobe ko irisibe ka Ukraine jamana ka dambe tien forobala ani Ukraine jamana ka yarama horan Amerika jamana ba nyini ka chinois jamana ma don kurala ka segi droguko oni wati jigini konyoka seke seke likela ko jamana flanunu ta fe ka fin chama yelama uka jenyoa chowaula Bonin Lin ni ale Shin Chekeda China Power Project nyamoye Chekeda no ye Center for Strategic and International Study la.
I don't see Secretary Blinken's trip as fundamentally changing.
Neta ye ko Secretary Blinken ka tamani ye fin baye mimbeta sera do fe wal ma sera ware fe wa neta ye misalala ko Amerikono nyongo dam mimbe ke ni chinois we obina falen ko sebe ka bo ni tamani na Sablon, nous le Congrès au Corfola au B, sinoa jamana au Kalanini, nininga, ka foko Amérique manga, don kumanyoya la, kumanyoya dron kama. Michael McCall, ye wasablon ka kokan diekulu nyamwe.
I'm very again, very skeptical. You're gonna see.
Aye, kanto ko nebe sika sika kosebe tu kosebe ko au bina feon feon falin kabo jamana tiki zife ne hakila uba don uka lanyini emi wa ntaye ko ni marani befui falin tena ukola kasoro Republican wasa blonso nyema noi Kevin McCarthy ba feka ta bo Taiwan na nina san koronana Amerika jamana nyemo ni wasa deundo bina chinois jamana lasomi sorasi fanga farati bunyala.